Premium on ZSnails.com.
Big busy on this.
I got Neon Kill Kill with me. Yo, Big busy. Give me the
beat, man. Nitima, ninapwanya. Nizambiri misozi za wantu wamdoriza. Matemanje I want to settle down. Ushenza mpeza wango valika crown. Nizambiri mitima, ninapwanya. Nenze singwa neo.
Olo nita sindakari. Mavari. Kuma mbiri yango. Ndali kule. Olo nita sindakari. Inu mavari.
Life is a journey full of choices. Tima kambila ko wajawali voices. Nobody's perfect, bonse tima luwana. Wasakamba voyi patika kumana. Who I used to be, baliko used to me. Don't judge me, everybody got history. Mbili yanga ilifulu na bageti. Indananga ni konde na gabeti. What if fake size up a wedding? Hello pastor na why push a question. Ushe kulika wali kwena objection. Mwingwe kesha pa scripting.
Nizambiri mitima, ninapwanya. Nizambiri misozi za wantu wa mdumiza. Batimante I want to settle down. Ushe za mpeza wango valika crown. Nizambiri mitima, ninapwanya. Nenze simbwa neo.
Olo nita sindakari. Mavari. Kuma mbili yango. Ndali kule. Olo nita sindakari. Inu mavari. Kuma mbili yango. Ndali kule.
Listen. Chapala kwati ni vilo kuchita seto. What if 91 shamu mpepa? If I had to do over I would titi mweke shepo. I'm trying to move on, I wanna let it go. Nalilufyanya sana titi mkondolole. Fyadionga makale titi fiololoke. Vengi na shile mufila mbanga. Napisha mwepeni eo ntina kweni karma. Daily nezo peza kana plan B. Nalijinja but I'm not the old Nick. Awa fiasi wali mkusi shefe wino. Kaya chalishani na isanga mumachino.
Nizambiri mitima, ninapwanya. Nizambiri misozi za wantu wa mdumiza. Batimante I want to settle down. Ushenza mpeza wango valika crown. Nizambiri mitima, ninapwanya. Nenze singwa neo.
Olo nita sindakari. Mavari. Kuma mbiri yango. Ndali kule. Olo nita sindakari. Inu mavari. Mbiri yango, ninali kule. Ati mbiri yango, ninali kule. Ineyo. Ati mbiri yango, ninali kule.
Big busy on his
own. Kapeze banja, wachikondi wanga wanga.
Download
the
ZSnails.com.